unamandla
wegunya
wena unamandla wegunya
unamandla wegunya
wena unamandla wegunya
unamandla
wegunya
unamandla
wegunya uhlangene yingwe
uhlangene yingwe
uhlangene yingwe
Utangele
ingwe
nengunya,
utangele
ingwe
nengunya, utangele ingwe
nengunya,
unamandla wegunya, unamandla wegunya, ngisho uthi unamandla wegunya, ngoba utangele ingwe Utangele ingwe
nengunya
Tumula matana sasa ngafi mina kufele setuza Ngoba mngoti singakhohle utayina malo mhlaba esikhona ukugula iphathele ntendi le. Mina ngulaqhapha laqila mfazi sikhekele shoyenza indaba ngomzalela indoda amaveza andlela. Hayi phezeli mfaka ngengazi. Isandla sedlula ikhanda ntendi amadoda engani ngiyabagwaza manje. Kana wakho mfaka zindela. Maphete ngotshela tshelana bangonanga ngifika bangone sengivalelisa. Ngoma yama ivuma baningo bangishaye kwajabula ukhulekani umfoka sosiko. Wajabula uking fana poison. Kujabula ukhetha lithi umfoka mbanje wathi naye ubeseyizile. Ehhe.
Awuthi ngibiza abafana bami ke manje. Engihamba nabo.
Hlakanipho duma kahle. Bathi uqhizi mamgqomani sawale ntombi laziwa unini. Usiya umfoka mkhize badumetshetshithi sika sombese mfoka nzimande ulaphi bathi uflatela zimbuka into mzangu kube mangoneni ukhona undina bathi umgonande sabeka phezulu olunje kwaqeza unembeza bathi iponi hashe elincane egqizenge baleli mhlophe elincineni umjolo bathi nhlala beyincinde ubusika nehlobo lindani malinda umfana wesithudla silenda bathi gashe intombi yasesaplanduka bamaziyo shalaza umshalaza umshalaza intombi sivumile bathi nunenamandla makwenyikela dubula enhlamvu yesigama ukhubala liyamsebenzela umahlaba adlule njengenalidi skim iskim sami zoqala lapha emuva ngibonga umaqhuda eqana undlela bethuda bethengele emasaku umfaka akhabazela lengihamba naye bakhalise Bafakothi inkosini lapho kuza kujansa umantindana JJ mfaka mbuthuma Angani ngihamba nawe nje kukhibhodi Enginobe ningibhethe usitshaba sajikazi mfaka hlongoma Kanti esidincini ngiyibambele Engani ngayishayela nje Ngawashaya amavondo aphuma wonke mhlanga nikwazi kwaphuma ngisho inkosayo ngasenamsila Ashaya Mina ngiphuma emzimkulu egugwini isigodi kanti ukuzilambile kwamshaza apho ma uthanda mntakamaujani ukutya